It's Marsha, the rhythm boy.
Kujimashoni, ndichi iPhone, ndike first class. Okay, mawina ndino bus. Poti tilibe so chita, ya tui makala dobiki. Tilibe makobidi, anatibanga oditi. Geni ya oyo, taisa, vepio, takuilapo. Koma city figapo, pomwe pali iwo. Taisa, takuilapo, koma city figapo. Pomwe pali iwo.
Chani chani chilipo.
Chilipo.